Jazzy boy.
Standard man.
Running it.
Banana chongo.
Zlouder.com.
If you're my love, cook panga ori. Each time we go chila kalipa boy. Dwali bele lama lonely. Do potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Nadelila kumonefi kamba. Kunuma ya putinga plate number. Na text yaba airteo kuchekinga. Umuntu walipidi lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Bana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mamutima kubapa patila. Beba naba nabu wati halantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tipale kushainila. I'm fully to mingo apa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment naka crash next sondo. Yeah, back and forth kupanga phone call. If you're my love, kupanga ori. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Do potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na chiku shati na nikane bushali shani. Maka maka ngatule ya finger fan. Mudila chinja nshaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demigal. Na nemu ine narikwa deftal. Kozi mawoni nyanamba kutal. Wali pingene for better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Kozi kuwa pona panshi wafwa dead. Kawafuma pofia nishifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lile low wamba. If you're my love, kukupanga ori. Each time we go chila kalipa boy. Dwali bele lama lonely. Do potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na feelings attached in da chita real estate. Stefia ntinji kala mofie nga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Hoke kuu mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kuisa tapwa no sign. Baby, where are you? I'm on a yango, do what I'm fine. 1 hour later.
All the subscribers you have dialed have been phone switched off. Please try again later.
Single na taken.
Single na
taken. Na bapakati ya single na taken. Mr. Frankie Pamongo, Niko Chiku Mukonga, Charlie Young, Louis Dab, Don Dada, Manona Chongo, Papa Jasmine Puti. Single na taken. Naba pakati ya single na taken.
Exclusive to ZLouder.com.
Deep Chronic.